futhi uma kuziphi izimo uNkulunkulu asifaka kuzona whether izimo ezimnandi noma izimo ngaleso sikhathi eyidimanda ukuthi kube buhlungu noma izimo nje zokusangabi khona ama-issues noma ngathiwa iziphi izimo uNkulunkulu ufuna sibe njani sibe abantu abanelisekayo kulezo zimo lezo. Kade sibuka incwadi yabaseFiliphi chapter 4. Unfortunately, last week ngey'ngqinamba nje zomsebenzi. Kodwa-ke namhlanje siyaqhubeka-ke bazalwane ne-series yethu yokwaneliseka. Sizofunda encwadini ka-1 Timothy chapter 6 wakhona, from verse 6 kuya ku-10. Namhlanje-ke into engifuna siyibheke kakhulu ezwini likaNkulunkulu maqondana nokwaneliseka ukuthi ukumesaba uNkulunkulu okuhambisana nokwaneliseka kuyinzuzo enkulu kakhulu. Ukusaba uNkulunkulu nokwaneliseka kuyinzuzo enkulu kakhulu, especially kubantu abakholwayo abathi basindisiwe. Sizo-explora leyo nto namhlanje. Kodwa ngifuna sibuke incwadi ya-1 Timothy chapter 6 le ngushoyo esobe siwudingida namhlanje. Kodwa ngifuna ukuthi ngiqale lapha kuverse 3 wakhona, size siyobhajwa lapha kuverse 10, just ukuthi sithole nje kahle i-context yayo yonke indaba ukuthi uPaul uthini. Uthi uverse 3, uma kukhona umuntu ofundiswa okwahlukile ephikisana namazwi aqinisileyo enkosi yethu uJesu Kristu nemfundiso enokwesaba uNkulunkulu, ebe engaqondi lutho, enelukuluku lokuphikisana nokuba nengxabano okuvela kukho umona, umbango, ukuhlambalaza, ukudlinza okubi, ukuxabana okungapheliyo kwabantu abangqondo yabo yonakalisiwe futhi abaphucwe iqiniso, abathi ukuzenzela inzuzo kungubu uNkulunkulu. Verse 6, yebo, ukumesaba uNkulunkulu nokwaneliseka kuyinzuzo enkulu, ngokuba silethanga lutho emhlabeni, kusobala futhi ukuthi asiya kumuka nalutho. Kepha masaneliswe uma sinokudla nokukwembatha. Kodwa labo abathanda ukuceba bawela esilingweni, ogibeni, nasezinkanukweni zobuwula eziningi ezilimazayo, ezikhalakathisela abantu ekufeni nasekubhujisweni, ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yabo bonke ububi. Abanye ngokuyifisa kwabo bahlubuka ekukholweni bazigwaza iminjunju eminingi. Amen. So uma uPaul ebhalela uTimothy le ncwadi, sekunama-issues lapha emabandleni noma ebandleni lokuthi sekunabantu asebephendule ivangeli likaNkulunkulu ibhizinisi, sebeyayibisa ngaleli bhizinisi. Akusikona nje lokho kuphela, sebefundisa nezinto eseyiphambene nezwi likaNkulunkulu, ngoba vele i-agenda yabo kwakuwukuthi lento abayishumayelayo bagcine beyiphendule ini, ibhizinisi. Kubona kwakuwukuthi kumele siqale siyijije lento siyichathe ukuze izofitha lento esiyifunayo, ukuze leli bhizinisi noma lokhu kucebe sikufunayo ngayo inkolo kuzokwenzeka kangconywana. UPaul uma ebhalela uTimothy uthi kunabantu asebenjalo abafundisa okuphambene nezwi likaNkulunkulu, okuphikisanayo nezwi likaNkulunkulu. Kungabe ukuphikisana okwaku-direct noma kwakuphikisa izwi likaNkulunkulu ngama-debates angathi shuwe. Ingakho ethi uPaul kuTimothy banembango, baxabana njalo, banokuphikisana okungapheli. Kuloko kuphikisana mase kuqhamuka ingxabano emva kwaloko bahlukana abazalwane. Kodwa inhloso nqa yonke le nto uPaul ayikhuza ukuthi labantu sebenza inkolo yaba yibhizinisi, bafuna ukuceba ngayo, badukise nabaningi, bangene kule nto yokuthanda ukuceba, bangene kule nto yokuthi izwi likaNkulunkulu balishaye indiva. Manje mase sifika kuverse 10 lesingena kuona, ngifuna sibheke kokuqala ukuthi uma uPaul ebhalela uTimothy, uthi Timothy, kulezi zinto esengikutshele ngazo ngalabo bantu labo, ukuthi banembango baphuciwe futhi neqiniso nengqondo yabo nenhliziyo zabo sezinjwe zabamnyama abasakwazi nokuhlukanisa iqiniso namanga ngenxa yenhloso yokuthi bafuna ukuzuza ngokusebenzisa inkolo. Usathi kuverse 6, yebo kumesaba uNkulunkulu nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu. Uthi kuwena ke Timothy, into ekumele uyazi balekile, ukumesaba uNkulunkulu nokwaneliseka iyona nzuzo enkulu umuntu obizwa ngomzalwana angaba nayo. Laba abanye vele sebeqalile benza izinto zabo, sebeqalile bachathizwe likaNkulunkulu, sebeqalile bayabanga bayaphikisana. Uthi uPaul uzama ukubaveza labantu bengenazi ithelo ekamoya. Bengabona abantu abakholwayo nabasindisiwe, kodwa inhloso yabo ukuthi bazenzele nje inzuzo ngokuthi bashumayele izwi likaNkulunkulu. Usethi uPaul kuTimothy, kuwena ke mzalwane noma kuwena Timothy, into kumele be ihambe phambili kuwena, number 1 kumele kube ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. Uma umesaba uNkulunkulu kukhona futhi nokwaneliseke kumesabeni uNkulunkulu, uthi lokho Timothy kuyinzuzo enkulu. Wayengakusho nje kuTimothy kuphela, kodwa wayekusho nakulabo uTimothy ayishumayela kubona ukuthi uTimothy mayiseyazi yena lento ukuthi ukwaneliseka okukhulu kunakho konke compared to lokhu laba abanye abakushoyo ukuthi kuyimali nokuceba nokuphila kahle. Uthi kumele kube ukuthi uyamesaba uNkulunkulu futhi wanelisekile, uthi leyo nzuzo iyona inzuzo enkulu. Idlula le nzuzo lo le laba abayishumayelayo ukuthi uNkulunkulu ubuza ngokuthi umuntu acebe. Uma ungacebile shuthi uNkulunkulu akekho kuwena. Uma ungenayo imali noma ungalishumayeli ivangeli lokuthi emele sicebe bazalwane, okuyinto indirectly efundisa abazalwane ukunganeliseki, bafunwa more and more, bagcine bela eyilingweni. Uthi uPaul, wena Timothy, ukumesaba kuNkulunkulu kanye nokwaneliseka iyona nzuzo ekuyiyona yona leyo. Niyayizwa lento bazalwane? Ukumesaba uNkulunkulu kusuke kuchaza ukuthi wena uhamba ngeyimiso yikaNkulunkulu, uhamba ngentando kaNkulunkulu, yonke into yakho uyibheke ezwini ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini maqondana nalesi simo. Mina kumele ngiphile kanjani? O njengomzalwane osindisiwe, mina kumele ngiphile kanjani? Kusho ukumesaba uNkulunkulu lokho. Uma akhulunywa ngokwesaba uNkulunkulu akusho ukuthi umsaba literal, ukuthi uyanqanqazela mawuzwa ngaye, ukubona ingane mayithethiswa kuthi uyeza ubabweni, yatatazelwa endlini ngoba bayamsaba literal, ngoba mhlawumbe uzobafaka induku. Kodwa lokhu izwi likaNkulunkulu elikhuluma ngakho ukusaba uNkulunkulu likhuluma ngokumhlonipha uNkulunkulu, likhuluma ngokulandela imiso yikaNkulunkulu, likhuluma ngokuhamba ngokwentando kaNkulunkulu. Usethi ke Timothy, ukumesaba uNkulunkulu okuhamba nokwaneliseka iyona nzuzo enkulu leyo. Uyayicabanga lento eshiwo uPaul, ziningi izinto abantu abayibona ziyinzuzo enkulu. Kunabantu abaseyimayini ababona amagolide uma bewambile bathi inzuzo enkulu ayikho enye ekuseke yaba khona. Kunabantu abasemabhizinisini aba-awardwa amathenda abizayo athi inzuzo enkulu, this is a great gain, ayangaze ngiyithole kanje, this is the great gain. Uthi uPaul, no, Timothy, mindset yakho kumele ishintshe. When we amesaba uNkulunkulu, ma umsaba uNkulunkulu, mele waneliseke ey'ntweni zonke. Ma kuhlangana lezi zinto, ukusaba uNkulunkulu nokwaneliseka, iyona inzuzo enkulu leyo. Okusho ukuthini lokho? Okusho ukuthi nathi kulesi sikhathi esiphila kusona, simele ukumesaba uNkulunkulu. Naleya ncwadi kaPhilippians ade sifunda ukuthi naseyimeni zonke simele ukweseka. uNkulunkulu mayise ngifakile esimeni, into engenza ukuthi ngingafuni more ukumesaba uNkulunkulu. Uqonda ukuthi uNkulunkulu ufuna ngiphile kanjani, ufuna impilo yami ihambe kanjani, ufuna yena ngimthokozise kanjani. In addition kulokho, la suke ngibeke khona ngiyaneliseka. Ayikho into ezongiphusha further ukuthi ngifune okunye okungale. Ngana ngenxa yokuthi ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliseka la uNkulunkulu esuke kubeke khona kuyinzuzo enkulu. The reason why Paul futhi ekubeka ngokuthi kuyinzuzo enkulu, ingoba uma umsaba uNkulunkulu lawulwa izwi likaNkulunkulu, ayikho enye into edlula leyo kumuntu ophilayo emhlabeni ukuthi alandele imiso ikaNkulunkulu nazo ziyamguide futhi into eneyphysical. Ziyamguide futhi into enezama desire akhe asenhlizweni. Ubona ukuthi ayi ngiyayifuna lento le. Yazi ngiyayidinga lento kumele ngiyithole. Mase uphinde uyalifunda izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu avele aveza uGalatians athi iyithelwe kamoya is self control. Uthi usuyibona lento usubona uyayidinga, mase uhleli phansi usulifundile izwi likaNkulunkulu, no bengingayidingi lento. Awusayiyeki lento ngenxa yokuthi wena ngempela uyifuna, usuyiyekisa ukuthi ngiyesaba uNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu lithi anganeliswe lokho enginako. Mase ngibeke lapho uzophinde futhi anginike amandla okwaneliseka. Ayikho enye inzuzo bazalwane enkulu ngempela, to be honest, ngaphandle kokuthi ube noKristu empilweni yakho bese uyaneliseka. Uyayibona lezo zinto lezo, ikhombe emnandi. Yabaza amakhombe mase uyothenga ukudla lapho kuthiwa khona ispecial sekhombe. Ikhombe emnandi le. Ifana nemoto nopetrol. Imoto inengine kodwa iyawudinga upetrol ukuze ihambe. Kanjalo na useyimene eyiningi ezahlukahlukene, kodwa uNkulunkulu futhi uyena futhi mayise kufake eyimene eyithile bese uyaneliseka. Uyituba inyama yakho ngenxa yokumesaba uNkulunkulu ukuze waneliseke kuleso simo leso. Ngoba uma uNkulunkulu engekho akukho nokwaneliseka. Uma uNkulunkulu engekho ezinhlizweni zethu akubi khona ukwaneliseka bazalwane. Ngoba ayikho into esilawulayo. Ayikho into ekugayidayo ukuthi sekwanele lokhu, lokho engikunike khona aneliswa yikona, at the same time ukhona uNkulunkulu. Angisaneliswa izinto physically kuphela, senganeliswa na ukuthi kwayena uJesu Kristu khona empilweni yami. Nayizwa lento bazalwane. Asiba bazalwane abanjani abamesabayo uNkulunkulu, baneliseke ezintweni zonke ukuze kuzoba yini lokho bazalwane, inzuzo enkulu kuthini. Akusikona ukuthi nganelisekile nje la emhlabeni, nokumesaba nje uNkulunkulu kumina kuyinto futhi engaphezulu, ngoba noma ngifa ngisayombona futhi. Ngoba khona bangakholwa abahlele emhlabeni abangasindisiwe, banayo yonke into abanele, kodwa amabefa bayesihogweni. Thina sinoNkulunkulu esimsabayo plus ukwaneliseka, inzuzo enkulu, ayikho into engilahlekelayo. Ngiyagaina ngisemhlabeni, ngiyagaina spiritually, mangifa futhi ngisazombona uNkulunkulu. Iyona nzuzo enkulu leyo uPaul akhuluma ngayo. Ukuthi despite labantu lezinto abayishumayelayo ukuthi landela imali, shumayela imali, emireligion ayibe around imali, uKristu njengoba efa ukuthi lithi zikaNkulunkulu weza wahlupheka ukuze thina sicebe, abanye bayayithwista. Basekhona namanje abanjalo. Bathi njengoba efile uKristu wahlupheka, ehluphekela thina, asikwazi ke bazalwane ukuhlupheka sisasemhlabeni. Ayisilona iqiniso lo nkulumo. Ayibonge Nkosi. Ayisilona iqiniso lo nkulumo leyo. Kodwa uma simesaba uNkulunkulu, saneliseke ezintweni zethu, iyona nzuzo enkulu esinayo leyo. Inzuzo ongeke uyiphuco umuntu. Izinto zasemhlabeni isangaphela, sangashabalala kuphele yonke into, kwalokho kaduna kuthi kuzuze kwakuningi kuphele. Kodwa thina mase imenethi lezahlukahlukene, saneliswa isimo, sabona noNkulunkulu futhi samesaba, saphila ngalendlela afuna siphile ngayo, iyona nzuzo enkulu leyo bazalwane. Ayibonge Inkosi. Ake sibuke amanye amavesi kafishane. Incwadi yamaHebheru, Hebrews chapter 13 wakhona. More especially ngoba into uPaul abekhuluma ngayo, it pertains to imali, nalabazalwane ababethanda ukuthi ivangeli kube ngazuthi it's about financial gain. Uthi uHebrews chapter 13 verse 5 kuya ku-6, mani ngaphili ngokuthanda imali, yaneliswani ngeninakho, ngokuba yena ushilo wathi, angisoze ngakulahla futhi angisoze ngakushiya. Ukuze sisho ngesibindi sithi iNkosi ngumsizi wami, angiye kwesaba umuntu angangenzani na. Nezwe lonto bazalwane. UHebrews uthi maningaphili ngokuthanda imali. Lento uPaul ayikhuzayo lapha ku First Timothy chapter 6 ethi labazalwane sebeqalile bashumela indaba yemali abaneliseki abamesaba uNkulunkulu kodwa wena saba uNkulunkulu blazukwaniliseka iyona nzuzo enkulu leyo ungaphili mawumzalwane ngokuthanda imali imali ayenalisi bazalwane no naye ningi usafuna more kodwa umesabayo uNkulunkulu nale mali uNkulunkulu amphayo noma ngathi uyincane kangakanani uyaneliseka ngoba kuyinzuzo enkulu ukusaba uNkulunkulu nokwaneliseka uthi yaneliswani ngeni nakho akusiyona nje uPaul kuphela oyishumayelayo lento yokwaneliswa ngesinakho sabazalwane ama apostles noma abapostoli balesesikhathi nabo babe understand lento ukuthi masina lokhu nalokhu kwanele soqhubeka shumayela izwi likaNkulunkulu simesaba uNkulunkulu noma ngathi usifake ezimene njani mangaphili ngokuthanda ini imali yaneliswani ngeni nakho ngokuba yena ushilo wathi angisoze ngakulahla futhi angisoze ngakushiya masaneliswa yilokho esinakho simsaba uNkulunkulu uqinisekisile vele uNkulunkulu uthi akukho esoshoda ngakho ngobani siyamesaba uNkulunkulu siyaneliseka ekwanelisekeni kwethu nasekumesabeni kwethu one kuyinzuzo kuthina two kwayena uNkulunkulu ubaba osinakekelayo lokho esikudingayo uzosinika mase sinekile kumele saneliswe yini ikona bazalwane ukumesaba uNkulunkulu nokwaneliseka kuyinjani bazalwane kuyinzuzo enjani enkulu ake sibuke lapha ivesi lami lesibili uProverbs sibeke uProverbs uchapter 15 wakhona la ngifuna ukuveza into ewumqondo ifanayo nale eshunyelwayo la eBhayibhelini noma kulesi thintayo Isaka uchapter 15 wakhona uverse 16 uthi okuncane nje kanye nokumesaba usimakade kungcono kunengcebo eningi ehambisana nokukhathazeka okuningi niyayibona le nto bazalwane ihambisana exactly njengalento eshiwo Paul saba uNkulunkulu aneliswa yilokho nakho laba abanye sebevele balahliwe laba abanye sebevele baqalile beshumela into ephambene nezwi likaNkulunkulu for their financial iphepose yabo enkulu akukona ukuthi baneliseke basaba uNkulunkulu iphepose yabo ukudukisa abantu bazenzela imali basebenzele isisu sabo mayisethi uPaul ukuthi imoto wena saba uNkulunkulu bese uyaneliseke ngokwenza njalo inzuzo enkulu leyo Isaka chapter 15 verse 6 mase sithi okuncane nje kanye nokumesaba usimakade kungcono kunengcebeningi ehambisana nezinkingi ezingapheli kungcono ngibe nakho kube kuncane ngimsaba uNkulunkulu nganeliswe yilokho kunokuthi ngifune mo nganeliseki ngene ezinkingeni niyayizwa lento bazalwane noma ngathi uNkulunkulu usibeka kuziphi izimo ume khona yena simesaba sizokwaneliswa yilokho masaneliswa yilokho sesiyaqonda ukuthi lokho kuyini kuyinzuzo enkulu ukuthi la esibeke khona sizokwaneliseka ngaso sonke isikhathi futhi saneliswa na ukuthi yena vele siyamesaba nathi ke bazalwane ekukhanyeni asibe njalo asibabazalwana abamsabayo uNkulunkulu la esibeka khona saneliswa yilokho lokho bazalwane ngempela kuyinzuzo enkulu endakadlala uNkulunkulu mesho njalo ukuthi kuyinzuzo enkulu ngoba mawumesaba uNkulunkulu ziningi izinto okwazi ukuphepha kuzona ezizokholela ophathi ukuthi unganiliseki ngenxa yokumesaba uNkulunkulu ngokufunda izwi lakhe ngokuhamba ngentando yakhe nokwazi imiso zakhe ayibonge inkosi ake sibuke iphondi lami lesibili la uverse 7 uthi uPaul mekhuluma noTimothy ngokuba silethanga lutho emhlabeni kusobala futhi ukuthi asiya kumuka nalutho uthi Timothy lezi zinto labantu abayijahayo azizanga nazo lezi zinto la Ngesikhathi uzalwa wena uzala emhlabeni awuzange ufike namali. Awuzange ufike namoto, awuzange ufike namuzi, awuzange ufike namathenda. Ayikho kahle kahle into ofike nayo ngaphandle kwesiqu sakho. UPaul uyenza ngamabomu lento ngoba ezama ukuveza ukuthi la Paul is not when Timothy it's not about ukujaha nje imali nokunganeliseki. Lento ine spiritual impact. Njoba nje ungeza ungalethanga lutho emhlabeni uzohamba futhi ungaphethe lutho. Uzama ukuveza uPaul kuTimothy ukuthi Timothy lezi zinto labantu abayijahayo, lezi zinto labantu abayifuna kangaka baze bathwist izwi likaNkuluNkulu for their financial gain, bazofa bengaphethe lutho. Lezi zinto abayilwela kangaka nokungamesaba uNkuluNkulu nokunganeliseki kwabo nokuthanda imali, bazofa bengayiphethe lezi zinto. Ingakhethi ngokuba asilethanga lutho emhlabeni. Kanjalo futhi sofa sinjani singaphethe lutho. Siyakwazi konke sonke lokhu bazalwane. Ukuthi inja noma ingafa igqitshwe emhlabeni noma emhlabathini. Lo mhlabathi la gqitshwa khona inje kadinge ilutho ingazilutho ngamathenda neyimali, nawe ngokunjalo uyakhona. Ngoba na sonke vele size singenalutho siyohamba singaphethe lutho. Uma umzalwane enganeliseki, uPaul uyenza ngamabomu lento kuyibhala uthi uma umzalwane enganeliseki engamesaba uNkulunkulu, engafuni ukuthi la uNkulunkulu ambeke khona aneliseke, akakhumbule lo mzalwane ukuthi akalethanga lutho la emhlabeni. Even worse ngeke ahambe naye kwayona lento ayijahayo. Njengoba ijahe nganeliseke engamesaba uNkulunkulu, athi uNkulunkulu membeke la afune mo, afuna ukuphuma ezwini likaNkulunkulu, afuna ukuphambana nentando kaNkulunkulu ngenxa yemali nokunganeliseki. Uthi uPaul asizanga nalutho la ndoda. Futhi sizofa singaphethe lutho. Uma sesifa singaphethe amesabanga uNkulunkulu, akubanga inzuzo enkulu lokho. Ngoba sikusebenzele emhlabeni sakuthola kwakuningi, sofa sisihogweni. Kanti masino uNkulunkulu simsaba saneliseka futhi ezintweni zonke. Noma sazi ukuthi asilethanga lutho futhi masifa ngeke siphathe lutho, kodwa masesifa sifa sesinethemba uKristu egcola enhlizweni. Ayibonge Nkosi. Uthi ngokuba asilethanga lutho emhlabeni, kusobala futhi ukuthi asiya kumuka nalutho. Icacile le ndaba. Saba uNkulunkulu waneliseke lawo khona. Musa ukufuna mona lokho uNkulunkulu asuke kubusise ngakho. Musa kuyijaha le mali iyohlezi ikhona. Wafika vele ikhona, njengamanje usakhona usayisebenzela uzushana ama overtime angaphela ku Khoro umshaya overtime. Ngenza umzekelo. Ushaya ama overtime angapheli, isiyakulawula lento awusanelisekile. Awusaqondi izwi likaNkulunkulu ukuthi uthe uNkulunkulu mani newe kudla nezembatho aniliswani lowo. Ngeke ngaveze ukuthi uma uPaul ekhuluma ngokuthi uma kunokudla nezembatha saneliswe yiloko, ingoba iprovision kaNkulunkulu sikuyikhona vele. uNkulunkulu uyena odala ukuthi sithole amathuba omsebenzi. Uyena odala ukuthi emsebenzini sisebenze sihole. Uyena futhi osinika iability yokuthenga lezazi embatho nalokho akudla. uNkulunkulu uhleze khona, masimesaba uNkulunkulu. Si content ngalokho esinakho sanelisekile kuyinzuzo enkulu. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi kumele sazi bazalwane ukuthi umzalwane onganeliseki azi ukuthi lento ijahayo ohlezi uyifuna ohlezi uyenza uthi akwanele kwamanje, mase ngithole lokho mhlawumbe kuzoba ngcono. Ibehavior yomuntu vele ongakholwa njalo, mase ngithole lokho kuzoba ngcono, mase ngithole lokho yakuzoba ngcono, akubi ngcono. Akwaneli, inhliziyo yomuntu yumgodi ongagcwali. Kodwa uma unoNkulunkulu nokwaneliseka, liyavaleka lelo gebe lokunganeliseki. Livalwa ukuthi uyamesaba uNkulunkulu, uyazi uNkulunkulu ufuna uphile kanjani nakuleso simo asuke kufake kusona. Even maqondana nayo imali imbala. Ngoba awuzanga nalutho futhi kusobala ukuthi ngeke umuke nalutho. Isithomba sipenda kakhulu uThimothy ukuthi nabo laba asebeqale bethwistizwe likaNkulunkulu bazofa yonke lento abayijahayo abayilethanga futhi bayohamba bengayiphethe kuyizwe kuyijaha lento kuyizwe kuyifuna lento in such a manner that usushiya ngishizwe likaNkulunkulu awusaneliseki nangemali uNkulunkulu asuke kubusise yona ngaleso sikhathi asikukhumbule lokho asibuke incwadi Ecclesiastes umshumayeli uchapter 5 wakhona uverse 15 na umshumayeli ukhuluma the very same thing uthi njengalokho umuntu aphume enqunu ezizalweni sikanina kanjalo nalapha esihamba uyohamba njalo sebenzile akukho lutho yohamba nalo esandleni niyayibona lento bazalwane uthi umshumayeli kanjengoba nje umuntu aphuma kuma wakhe enqunu engaphethe lutho mayesehamba uyohamba kanjalo yonke lento adayisebenzela ngeke ahambe nayo uyohamba engenalutho esandleni uyohamba empty handed kodwa uma umuntu emesaba uNkulunkulu aneliswa ilokho uNkulunkulu anakho noma engahamba engaphethe lutho esandleni kodwa unayo uJesu enhlizweni wanelisekile sasemhlabeni vele ngeke ahambe nazo lezi zinto ingakho ingambusi engayijahi kangaka kodwa mayeseshone engaphethe lutho esandleni sakho konke kade kujulukela kanzima uhamba noJesu kodwa enhlizweni wanelisekile wamesaba uNkulunkulu yebo wakushiya lokho akushiyayo kodwa akamshiyanga uKristu uhambe naye kephi esenhlizweni asikhumbule bazalwane uma singaneliseki sifuna more khumbula lamavesi ukuthi awuzohamba nalutho esandleni awufikanga nalutho futhi kodwa uma umesaba uNkulunkulu waneliswa ilokho uNkulunkulu akuphe kona nangemali akuphele yona kuyinzuzo enkulu lokho noma kungenzeka noma le process ingenzeka ngoba yenzeka nokukholwa nokungakholwa ukuthi angaphathi lutho umehluko ukuthi lo munye uyamesaba uNkulunkulu and wanelisekile sasemhlabeni mayifika ngale inkosi iyobi naye futhi lo munye kade nganelisekile engamesaba uNkulunkulu bechatha izwi likaNkulunkulu ngenxa ye financial gain uyofa lahlwe useluze kabili lo muntu uluze emhlabeni yona yonke lento ayisebenzele waluza nomphefumulo wakhe konke kube yize kuyena kodwa thina masimesaba uNkulunkulu saneliswa la sibekwa khona siyozobe sizuze okukhulu kunakho konke bazelwane niyayizwa lona asibe abazalwane abanjani abamesabayo uNkulunkulu baneliswe ilokho uNkulunkulu abanika khona yazi ukuthi umuntu onganeliseki bazalwane akalali uhleze cabanga akalali lowo muntu loyo uyacabanga ukuthi u1 no 2 no 3 ngizokwenza njani abantu abanemali abanamashares meka nje kwa dropa kancane ishare ugxuma embedeni angancamelanga lali ubusuku bonke ngoba ukhathazeke ngaleya nto aseyisebenzele kangaka akanelisekile usafuna ukuthi ichart inyuke ukuze azothola amashares amaningi kodwa lo omesabayo uNkulunkulu nowanelisekayo noma ishare nga dropa lishone phansi athi mina inkosi sazongisetha ngisazoba right angeke ngiqale phansi manje ngizame eminye imizamo yokuthi nginyuse lento ukuze izobalance ngoba ngiyamsaba uNkulunkulu uthi ang exercise self control wathi anganeliswe lokho wathi futhi ngeke ngilame angeke ngihlupheke asingabo abazalwane abangalala ebusuku benganilisekile sina sabazalwane abamsabayo uNkulunkulu abanelisekayo futhi lokho kuyinzuzo kuthina bazalwane ayibonge inkosi ingaphele uamen bakhona nabangalali la ebusuku asibonele enye ivesi amahubo uSalms 49 uverse 16 yaku 17 wakhona uthi ungesabi uma umuntu eba yisicebi nxa umcebo wendlu yakhe wanda ngokuba ekufeni kwakhe akayikumuka nalutho umcebo wakhe awuyukwehla naye Do not be anxious ngokuthi ubani othola ingcebo kakhulu. Naye loyo ithola eyandayo mayisefa ngeke ahambe naye. Iyize lento le. Noma singayisebenzela kanzima kodwa masingenayo uNkulunkulu ngeke sanele bazalwane. Sina ngesimelo kumesaba uNkulunkulu saneliswe ilokho esikutholayo kuzoba yini inzuzo enkulu kuthina lokho. Sikhumbule nasekusebenzeni kwethu nasekuyikhandleni kwethu ukuthi safika singaphethe lutho. Ngamanye amazwi uthi Paul, thola lokho okutholayo waneliswe ilokho, ungayikhandli kakhulu ngalezi zinto. Ngoba vele usazofa uyishiye. Uma ufika ngale kumele kube ukuthi unobudlelwano obuhle noNkulunkulu. Umesabile uNkulunkulu waneliseka kuwe inzuzo kuwena. Ungapheli amen bazalwane. Ungangishaye. Yizwa kusemini ukuthi umuntu uNkulunkulu nowanelisekile uzuze ukudlula umuntu owandelwa ingcebo mihla namalanga. Noma inganda inqolobane yakhe igcwale iziphuphume kodwa maye ngamesaba uNkulunkulu lo muntu iyizeleze yonke lonto. Thina simele ukwenza njani? Ukumesaba uNkulunkulu saneliswe ilokho uNkulunkulu asiphebo. Uma ukuthi nawe uNkosi sakubambe ngo-350 kaRamaphosa, ayakulungile. Ayikho inkinga. Balansa lapho kuzolunga. Ayibonge iNkosi. Ngicela sibheke masiqhubeka uverse 8. Uthi, kepha masaneliswe uma sinokudla nokwembatha. Uyakhumbula esikoleni sisafundiswa ika-technology noma ikaba, ama-needs versus ama-wants. Bakhona othisha la endlini ngithi. Ukuthi ba ziyadwetshwa ngisho izithombe. Kuma wants ubone izinto ezithile lapha kuma needs sibona ukudla sibona ukugqoka sibona umuntu ene shelter izinto ezama basics ezibalekile kumuntu lezo usethu Paul laba vele sebeqalile benza lento wena saba uNkulunkulu waneliseke inzuzo enkulu leyo futhi mele wazi ukuthi wena wafika ungaphethe lutho uzothi mawufa futhi ungahambi nalutho mayisethi kepha uma sinokudla nezembatho asaneliswe lokho uma sinama basics esiwadingayo ukuphila ukudla nokugqoka uthi uPaul asaneliswe lokho kukaningi abantu mabefundelwa lelizwi bavele bacaba ngomuntu oyixakele oyiqhokela nje leyo nto ayiqhokayo ngaleso sikhathi nalokho kudla okuyibhe minimum akusinjalo bazelwane njengoba ngichazile iprovision kaNkulunkulu ithi uyakunika umsebenzi akunika imali uthenga ukudla uthenga izembatho ungacabanga umuntu oxakeke ngalendlela yokuthi akasakwazi kwenza lutho baningi abazalwana inkosi babusisi manje sekuthiwa manje siqala iexercise yokuvula emafrijini uzobona obhekeni kubazalwana baningi kunamaqanda amaningi omunye uthenga nga 60 omunye unama bri pack nga 3 nga 4 maningi bazalwana Yingoba unokudla nezembatho lokho okuqhamuka kuNkulunkulu aneliswa yiloko noma ngathi wayibraypack iyodwa amaqanda awu6 siyadla kodwa siyaphahlaza siyathosa aneliswa yiloko ngoba yini unokudla nezembatho uNkulunkulu iprovision yakhe ingenelelile into yokwenza ufune more ungamesaba uNkulunkulu sisazoza kwamanye amavesi mase ngivala ngoba beshuthi abanye bathi hey shuthi singathandazi siyeza lapho siyeza sizoyibuka nalapho futhi kodwa uthi uPaul asaneliswe ukudla nezembatho umzimba wami umbetha ugodoli isisu sami sigcwele ngiyambonga uNkulunkulu angithi niyazi bazalwane ukuthi uma sikhula sometimes endaweni kuye kube khona umuzi lo xaekile obonthi xaekiwe lapho ihlezi ingani izozi izocela ukudla la wena wagcinani nje ukuyocela kamakhelwane wagcinani nje ukushodelwa yiblukwe noma ukushaya iblukwe lodwa kuze kuthi umbala wenkomo akwenzeki ngoba uNkulunkulu uyasinika ukudla uyasinika nezembatho Noma uNkulunkulu angangasinika imali through abazalwana uyohleze kuletha ukudla uyohleze eyiletha izembatho uthi lithizwe kaNkulunkulu masinalezi zinto ezama basic needs asaneliswe lokho Ake sibuke lapha u Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, 31 yak 33. Uthi ngakho ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzana noma siyakwambetha siyokwambathana na. Konke lokhu kufunwa ngabezizwe. Ingane uyihlo wasezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu. Kodwa funani kuqala umbuso wakhe nokulunga kwakhe. Yikhona konke lokhu kuyakwenezelwa kini. Verse 34. Ngakho ke ningakhathazeki ngengomuso ngokuba ingomuso liyakukhathalela okwalo. Inkathazo yosuku yanele lona. Neyizwa lento bazalwane. Naye uJesu addressed the same issue. Ningakhathazeki ukuthi nizodlana. Ningakhathazeki ukuthi nizophuzana nizoqokana. Ubaba wenu uyakwazi ukuthi niyakudinga lokho. Ngoba kuyiresponsibility yakhe. Mase sinikile kona siyaneliseka siyabonga ngoba siyamesaba uNkulunkulu. Ingakhethi uJesu funani iqala umbuso kaNkulunkulu. Funani yena kuqala. Sabani uNkulunkulu, funani intando yakhe, hambani ngokwezwi lakhe, lokhu kuyakwenezelwa kunini. Izulu sisho kangcono futhi sithi kuyakwenezelwa, kunezelwa kuvela okukhona bazalwane. Inkosi ivela isuke isikunikile. Kuzophinde kwanezelwe masimsaba uNkulunkulu, saneliswa ilokho esinakho, sifuna umbuso wakhe uNkulunkulu. Ngiyizwa lento bazalwane. Simelo ukuthi saneliswe ilokho esinakho masidla silala sidlile sigqoka senza zonke izinto okuba nezimoto nemizi nazo izinto ibonus usuke sesigixabeza uNkulunkulu ethi awubambe nayo imoto awubambe nayo imoto noma iautomatic ungabisashintsha lutho awubambe nayo umsebenzi lapho ujike lapho eoffice ushawe aircon kusuke sekuyibonus lokho uNkulunkulu usuke seveza ukuthi ubaba ngempela osithanda kangakanani kodwa mawunganeliswa nalapho shuthi vele inhliziyo inenkinga ngoba shuthi awukakamesaba izwi likaNkulunkulu awukakalifundi kahle izwi likaNkulunkulu in such a way usuthi inkosi hayi ngiyabonga nangalokhu ongipha kona asibuke elinye ivesi la edition lokho engikushoyo incwadi yabase Philip chapter 4 lesasifunda uverse 19 wakhona uPaul futhi la uthi uNkulunkulu wami uyakunabela konke nikudingayo ngokwengcebo yakhe enkazimulweni kuKristu Jesu uthi uPaul uNkulunkulu wami uyakunika konke ninjani bazalwane enikudingayo uyanunika yonke lento eyama basic eyama needs eimpilweni zenu uNkulunkulu ngeke ashotisele ngeke ingane zakhe ilambe uma nje inqobo simisaba uNkulunkulu saneliswa ilokhu asinika khona kuyinzuzo enkulu inkosi iyohlezi isinika iba umzalwane owanelisekayo kulokhu uNkulunkulu akuphe kona mesabe futhi uNkulunkulu ngokwenza njalo uyobuzuze kakhulu niyayizwa lento bazalwane asibuke elinye lokugcina ivesi base siyaqhubeka lapha uSams 37 uSams 37 uverse 25 wakhona ihubo likaDavid uthi kade ngimusha manje sengimdala kodwa angikazi ngimbono olungileyo eshiwo nozalo lwakhe luyizincibe uthi sengimkade ngimncane sengimdala kodwa angikaze ngibone okaJehova enganakekelekile. Angikaze ngimbone uNkulunkulu engangenelele ezimeni zabantu babantwana bakhe. Angikaze ngimbone uNkulunkulu ebayekelela abantwana bakhe balambe, babula wendlala, bagodolo bengagqoki, bangabi lutho. Uthi uNkulunkulu uyakwenza konke lokhu. uNkulunkulu mayise kwenzile lokhu, simelwe ukwaneliseka yilokho. Ukuthi uNkulunkulu akasilahle uhleze sinika ayibonga inkosi asiba bazalwana abanelisekayo ngalokho uNkulunkulu asinike khona ma uNkulunkulu esesibeke endaweni ethile saneliswa yilokho bazalwana ayibonga inkosi uma esesibeke kwamanye amazinga saneliswa yilowo okubaluleke kakhulu ukuthi kumele simesabe uNkulunkulu bese siyaneliseka kuyoba inzuzo kuyocontrola nalama desires ethu esinawo angapheli njengoba ngichaza ukuthi inhliziyo yomuntu iyumgodo ongagcwali kodwa uma umesaba uNkulunkulu ulifunda izwi lakho uyasivala leso sikhalo ngoba unokuqonda ukuthi uNkulunkulu ufuna siphile kanjani ayibonga inkosi asibukeke naliphoni lami lokugcina la uverse 9 uthi kodwa labo abathanda ukuceba bawela esilingweni ogibeni nasezinkanukweni zobulo eziningi ezilimazayo esikhala kithisela abantu ekufeni nasekubhujisweni uthando lwemali bazalwana akekho ongayazi lento uthando lwemali luyingozi akusiyona imali eyinkinga uthando lwayo imali idesire yabo idesire lento okuba uyifuna into uthi noma ngathi wakuthatha ini ngiyayifuna leya nto ngiyayifuna leya mali makumele ngigudluze udlamini lapha ka-procurement ukuze ngithole lento ngizokwenza njalo idesire yemali leyo uma kumele kufo yedwa kulezi iy'ngane noma abashane abami la ukuze ngithole lento le mali engiyifunayo iyona desire leyo bazalwane idesire umuntu ongakholwa iyambusa ingakho uthe uPaul uma umesaba uNkulunkulu waneliseka inzuzo enkulu ngoba awubuswa ilento ayikontrol lento ayikuchannel endaweni eyirong kodwa ezinye zezinto uPaul ayibalayo ezibalulekile ezi-5 eyokuqala uthi kodwa laba abathanda ukuceba laba abafuna ukuba rich laba abayifunayo lento athi angikwazi mina ukuxeka kanje ngumzalwane ehamba nalaba uPaul ade bakhuza ngabe uTimothy aba asebephendula ibhizinisi asebephendusa inkolo ibhizinisi bathi no uNkulunkulu kumele uceba ukwazi ube yincike ehluphekayo siphuma emabandleni anjalo bakhona amabandla awukwazi ukuthi uyinceke uthi uyahlupheka baze kuthiwa speak against leyo nto leyo ipassion inye imali nokuceba akukho ukwaneliseka lapho uthi uPaul laba abathanda ukuceba uthi number 1 bawele esilingweni ziningi iilingi eziqhamukayo uma ufuna ukuceba uyalingo nje kuthiwa awumshaya mgudluzi sibani bani ukuze uzoceba ndoda into eyodwa futhi ngeke yenziwe wena uzoqasha abantu masindlela yakhe iyapheveka uselingekile lowo muntu ngobani ufuna ukuceba akamsaba uNkulunkulu akanelisekile enhlizweni yakhe uyayifuna lento masethi into esibili ayibalayo uPaul uthi ungena ogibeni lowo muntu ungena kwi-trap ubani owakhulela emakhaya wazi umgoga mokuthiwa ucupha umgoga ey'nyonini uyahlala lapha nentambo yakho inwebe uhlala ulinde ihobe make lathi nje embileni uyadonsa ivaleleke loo nto ijuba libona ukudla kuhleli phansi i-trap khona osuke elindile naye usathane unjalo uyafuna ukuceba kulungile akusethele i-trap uqala ukubulala abantu uqala wenza izinto ungene mbo kwi-trap akusekho ukuphuma uhlulwe ukumesaba uNkulunkulu wahlulwe ukwaneliseka usuku i-trap akusekho ukuphuma usedlala ngawe kusathane uma usulapho usuyaceba ngithi phela manje uyayibona ukuthi iyenzeka lento ufuna ukuyiphindi iyona trap leyo into ethi uNkulunkulu ayinayisekho emqondweni yile mali le awanelisekile awumesaba uNkulunkulu uma esethi masiya naseyinkanukweni eyiningi ufuna nokwenza izinto ezama-desires aperverted aphambene nezwi likaNkulunkulu ngenxa yokuthi nje ufuna ukuceba ngenxa yokuthi ubalekela lento yokuthi kuthiwa abazalwane bayahlupheka angifuni ube umzalwane ohluphekayo uzongena lapha ey'nkanukweni uma esethi ekugcineni iyisa nekufeni yonke lento osuyenzile iyogcina ikuholela ekufeni lento lokhu ukujaha imali ufuna ukuceba unganelisekile ungamesabi uNkulunkulu uma esethi nasekubhujisweni ungafa physically ngenxa yemali iphinde ufe spiritually ngoba usumdesethile uNkulunkulu awusamlandeli uNkulunkulu, awusamkhonzi uNkulunkulu, usuhlubukile uNkulunkulu ngoba ulandela lama desires okuqeba. Awumesaba uNkulunkulu, awanele futhi nasenhlizweni yakho. Ayibonge Nkosi. Awubheke uMathew chapter 6 lo wathi sifunde. Uverse 24 wakhona. Uthi uJesu lokhulumayo, akekho ngakhonza amakhosi amabili. Ngokubuya kuzondenye athandenye. Noma bambelele kwenye ayidedelenye. Ngeke nakhonza uNkulunkulu noMamona. Nayizwa le nto bazalwane. Leli gama lika Mamona ithen Aramaic word elichaza ingcebo, elichaza imali, elichaza nje ukuba wealthy, ukuba rich. Uthi uJesu akwazi uiveza lento lema ingcebo noma imali njengoNkulunkulu. Awukwazi ukukhonza uNkulunkulu uphinde futhi ukujaha ukuceba. Uthi uJesu kuzokwenzeka izinto ezimbili lapha. Ithuthi uzoyidedele enye uhambe nayo. Awukwazi ukwaphatha wamabili lamakhosi. Ithuthi uzothanda uNkulunkulu, umsaba uNkulunkulu ufunde ukwaneliseka la ukhona, owuzomdedela uNkulunkulu ujaha ukuceba unganeliseki kuye esihogweni. UJesu iveza uNkulunkulu imali njengoNkulunkulu. Iyakwenza ukuthi uyikhonze imali. Iyakwenza ube dedicated imali. Iyakwenza ukuthi ungalali. Iyakwenza ukuthi uyifune uneglect ezinye izinto. Same principle applies nakubantu abafuna uNkulunkulu. Bayamfuna uNkulunkulu ngeenhliziyo zabo zonke, bayamdumisa uNkulunkulu, bayamphilela. Uthi uJesu awukwazi ukuyikhonza zombili lezi zinto. Kumele kube ukuthi ukhetha inkosi eyodwa. Sina ke la ekhanyeni sikhetha uNkulunkulu. Sikhetha ukumesaba uNkulunkulu saneliswa yilokho esinakho la sifuna ukuze kube inzuzo yethu leyo. Kube inzuzo kuthina enkulu kunakho konke bazalwane. Asikwazi ukufuna ukuceba nokunganeliseki siphinde futhi at the same time sithi sifuna ukukhonza uNkulunkulu. Akwenzeki. It's either ukhonza uNkulunkulu uyamesaba uyeneliseka or awanelisekile uqhubeka nezinkanuko zakho. Ngoba kwenzeki ngempela logically bazalwana kwenzeki. Imali yasidemand isikhanjode ngichaze ngenze example ngomuntu onamashezi. Ngeke agxume kodwa makuthiwa kuhambeni kuyokhonza inkosi, ngeke. Uzolala. Kodwa makuthiwa amashezi aphazamisekile akavuswa umuntu, uyivukela yena. Iveza lonto iinterest yalowo muntu isemaleni. Unayo kodwa akanelisekile. Ekukhanyeni asingabi abantu abanjalo. Umbuzo wami omkhulu ukuthi ngabe wena wanelisekile yini futhi uyamsaba uNkulunkulu noma ufuna more, uyamneglect uKristu. Ake sihlole kuleli sonto esiqhubeka nale series. Ube honest kuwena. Ube honest ngomsebenzi owusebenzayo, ube honest nangendlela owenza ngayo imali, nangendlela omsaba ngayo uNkulunkulu. Ubona ukuthi ngabe uhlezi ufuna more, awanelisekile yini nelisekile. Ayibonge Nkosi. Asibe abantu abamesabayo uNkulunkulu futhi la sikhona saneliseke ngalokho uNkulunkulu asinika kona bazalwane, ngoba kuyini? Kuyinzuzo enjani enkulu? Noma singafa sikushiye sikusebenzele. Kodwa siyazi sombona yena. Ayibonge Nkosi. Sengiqedile intshumayelo yami bazalwane. Asibe abantu abanjani abamesabayo uNkulunkulu baneliseke, ngoba lokho kuyini? Kuyinzuzo enkulu. Ayikho enye inzuzo bazalwane edlula le. Yiyo leyo yokumesaba uNkulunkulu saneliswe ilokho uNkulunkulu asinika kona. Ake sirecap-ke mase nginika namavesi kulabade bebhala, mhlawumbe bagejwa amanye amavesi. Sithe okokuqala, asibe abantu abanjani abamesabayo uNkulunkulu masisaneliswa yilokho uNkulunkulu, ngoba kuyini? Kuyinzuzo enkulu. Sabona uHebrews chapter 13 verse 5, sabona Isaka chapter 15 verse 16. Okwesibili sabona ukuthi lento esihubha kangaka safika singayiphethe la emhlabeni futhi siyofa singenayo singaphethe lutho. Sabuka ini? Sabuka incwadi yomshumayeli Ecclesiastes chapter 5 verse 15, sabuka u Psalms amahubo 49 kuverse 16 yak 17 sabuka lapha kuverse 8 ukuthi kepha masaneliswe ukuba silokwenza nokwembatha sabona amavesi njengo Matthew chapter 6 uverse 31 yak 33 no Matthew chapter 6 uverse 24 sabona uPhilippians 4 uverse 19 sabuka uPsalms 37 verse 25 sase sibuka ukuthi uthando lwemali luyitrap uthando lwemali luyisana ekufeni asaneliswe ukuze singeke sifune ukuceba ngokungale sabona wona uMathew uchapter 6 uverse 24 ngalawo mazwi bazalwane ngithi asiba bazalwane abamesabayo uNkulunkulu ukuze sizokwaneliseka ngoz lokho kuyini kuthina kuyinzuzo enkulu. Ayibonga Nkosi. Sacela sithandazeke mase sivala inkonzo yethu. Siyakubonga.